Malumbo News Sonu
Nef geta on the pod
Kaduro wa wa Zin, zin Music
Ndamo wa
Eti ya kufunsa siku teka banji Inuyo isizi za teka banji Kuti mufike ya pama kwa nisa banji Kapena titi mapunda botani Chist ya kendi iyi polai Usakale ndipo maiwe tapolai Eh, pachatu kali denchumai Umapindula ukache pesa dumai Kungo tifeo, panopai Ifeo, panopai yeah. Ifeo, panopai Ifeo, panopai Kilimuku lula mato Wina aka machedwa eti mazutana Wina aka kwa Tili mkulu la madoro Tili mkulu ya madoro Timakakana Wina aka machedwa eti mazutana Wina aka kwa
Ama ndikoka ndika makwa Ama ndikwina ndika sindi Ama ndichula simaina Ndika malu za dini no win Salo la disichedwa Ndika kalapa mafini Sefo yanga siyo foka, ama diyasa nikati Safu na ndizipa nika kulikuwa sama nipeleza Boys indio lusa, safu na winners indibanaliza Zikati na mamasula, zikalemela matula Sefo yanga masamala, nika wawona ndikondwela Ine iye, iye
Tili mkulu la madoro Tili mkulu ya madoro Timakakana Wina aka machedwa eti mazutana Wina aka kwa Tili mkulu la madoro Tili mkulu ya madoro Timakakana Wina aka machedwa eti mazutana Wina aka kwa